kwa Biblia, nashika na masafu na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua moyo wa fura, sura za mafedhuli nyeusifi zimewafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamwe tui. Tule walimbazi,
yetu mapocho pocho.
Kisha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradhi,
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya ngara ngara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya ngara,
kidore juu tuwalingishie.
Shilingi ya ngara ngara,
doli doli Samuela.
Shilingi ya ngara.
Why you dem a say nobody dem? Where you dey? Nobody dem. Take over my whole space, rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go visit. I'm a thought to be watcher, shaking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If we argue, Shelo, tell me long, tell me long.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya barabara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya barabara,
kidore juu tuwalingishie.
Shilingi ya barabara,
doli doli Samuela.
Asa baby komesha,
Jishembe wajue mashauzi umezaliwa na deka deka. Komesha vinyunguruta, wambie sisi gali la petroli, wasije iba mafuta.